Yeah, me long my left on. Man is slim, and your chip with a boy. In a Jamaica, a bad sick man, na Liam Fisher. A bad sick man, na Saba Fisher. Me had a gun, dumb town stand up. Me had a gun, dumb town stand up. Me had a gun. Ni kweli kuhusu hip hop, maamuzi mazito kama kumeza mfupa, kaza kamba usije ukasepa, umelea mashuti kama kipa, kitachopata mwendo jipa kripa, nimechafuka mahesabu kama mfipa, ado gani, mashine gani, natema pass, tense kama kinyonga nyota inang'aa, na keep bleeding kwa maniga word up, legalize kwenye samba, na hip to hop. Nipo na laza nyingi, na bana kwa kapwe yo, wambie wenzako pap, siti ni dipu, natoka isti zoo, matunda tuna dropu, wanapandisha mole, tukua tuna paku, furu furu kweli siwa pagili makopu, kamona kubali hip hop, basi stand up.
Weni hip hop, inaitaji umeme, weni hip hop, aitaji makam, weni hip hop, inaitaji show up, weni hip hop, hip hip the hope.
Presente hip hop kutoka zamani kutoka kipindi kile sibuti hata mijani kipindi mama ananiogesha bafuni ndo maana nasema hip hop sio uhuni hip hop majukumu ya Mwafrika tena kweli usio fichika maisha yanaishika kinoma hip hop ni tumeiteka design muislam na mkeka yeah check kanipa ado pass moja moja sina wasi haya nae bichi kona kama marasi utakubali hip hop you hip hop hip hop
Hip-hop na kaza msuri kama mzee wa Tanga Nipo juu kwa kasi ya kimbunga Bongo feva maji naona unatwanga Hivi ndivyo navyofanya kama mchopanga Na wacheranga mamsi kujipanga Kikosi mara hakuna kuboronga Changamoto nyingi baada ya kunyonga Kumba kumba kama isanga na ukonga Wanauliza masheri tunapotunga Wanja pana bado sijefunga Na sukuma dimba kama chadunga Najua dawa nyingi kama mganga Kibingwa na machizi wa kuunga unga Wapo na openda wasojua wanapinga Na land kijiweni msako karandinga Namna hii chaka kwa chaka chaka.